vibali kutoka halo. Sikuachi baby, mimi hapa mpaka narudi kwa udongo. Mana baby, wewe hapo ushanasia kwa ubongo. Pole 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 utaniua mimi, you know I'm crazy for you, nimechizi mimi. Chonde 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 usinitose mimi, oh. Anything you want, I will do for you. Sijiwezi, I wish ningekumvua. Niloeshe mwili wako tepe tepe. Unaonekana sugar cane juice ya mua. Mdogo dogo mteke teke. And I wish I could be a bed. Uni lali chuchu I don't know. Umenipa nini, mbona kila nikisinzia. Nasinzia nikikuwaza. Nasinzia nikikuwaza. Miaka rudi miaka nenda. Nasinzia nikikuwaza. Nasinzia nikikuwaza. Nasinzia nikikuwaza. Ila siku ya kalenda. Nasinzia nikikuwaza. Call me to crime and I'll be your defender. Overpower me so that I surrender. Oh, I wish I could be your saliva, so that I could taste your lips whenever. I envy your hipster, vile imekushika kwa ma. Kwa kweli manzi umebarikiwa.